Mungu na heshima, Bwana wa Ça, ça va comme quand on joue comme eux. Ça, ça, comme on a pas de... Chaguzi hakuna kufanana na Yesu wetu mwenye uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayaomba tunayawaza bado hakuna Hakuna. Sit down. wanangoja kumfananisha na Yesu. Hakuna Elia, wanangoja kumfananisha naye. Hatawahi kutokea. Yesu, hakuna Yesu. Let this melody remain in you. Let this declaration remain in you. There is no one like him. Hakuna. Usinyamaze, inua sauti yako. Yanyo mikono yako chuchu. Aya mane sate. Eketa. Jesus. I have to repeat. Yesu ongera. Yesu ongera.